thatimsafi.com.
When do I see the gun on the I'm chasing. When I see my ring on the honest, I'm so to it to make a man. When I'm going to tell it, I'm going to hold that dumbbell. Put your sake, I'm a Michael. Pick Saki by Coco, who I know, who I know. Someone that can Shaboko down a chance of seeking. Take you a world out of seeking. Take you a world out of seeking. Take you higher than a copy antenna. To push antenna. Pistol, come on, wait, wait.
Safi.com.
Sema, what's that? can never force it chula. Nika singa tia sula, singa juwa ni meopoa. Kumbia naitwa ngubula, akata kachisi hai. Kasema mpenzi kula, nikawa na jisifu nguma ya leo shango wa chula. Mundo wa show, kula show, kwa vile nkagonga show. Asubuhi kumekucha, na vaa nguo zangu. Damu wanaamka na changanya kichwa changu. Eti anadai, hana mimba yangu. Mindo mana, nimekuma. Ngoma songozi tena. Kwa sasa nimekoma. Ngoma songozi tena. Twende. Nilijifanya star. Eti nyota inanga. Kila demu na mgonga. Halafu na mkata. Sisi nimekondea na nimebaki ya mifupa. Najuto ni mjuku. Ndo hivyo na minajut. So upepo hata gari. Nipita na pepe suka. Nimekoma. Yani songozi tena. Nilitongoza demu. Nikajua nimepata. Pisi na jisifu. Mina toka Tabata. Tumefika geto licho taka likipata. Yamani ya nalambo. Mina mua. Nisi pombe kari. Made mua bofu. Kukesha kwa pigodolo. Alafu peponi. Unikute na imba kwaya. Unakiri kweri. Unakiri dogo. Yani furu kiza iza. Hiki kijijiki na vingi visanga. Tatizo kijijichetu. Kila mtu anajiona mwamba. Kwa babu kuna mengi majanga, mengine siwezi kuelezea. Babu anawafuga watu, chakula unga anawagea. Wengine ni ndugu zenu, marehemu waliyotangulia.
Pakua ngoma kali kutoka wadachimsafi.com.